wanna say it one more time, yes, I love you. Yeah, yeah. Sitakuacha nawe, nipenzi lako nahitaji nane. Nasema sitakuacha nawe, nipenzi lako nahitaji nasema.
Mina love, mina love, mina love, mina love the way you love me.
Sana ile tasi jai oa na wenye wivu munaiza jinyonga. Mana simuachi leo ala kesho.
My G baby, my G baby, my G baby,
my G baby,
my G baby.
Na mpaka leo na kesho kutwa nwe na ya. Kama dozi mara tatu siku kucha nwe na ya ya. Na kumuache ndo bado ndo kwanza sisi tupo. Kama Messi na football. Na nika pretty pretty my baby. Nika fiti fiti kwa bede. Akisi mochi I'm not ready. Ana nipa msicha na joo.
I'm getting it. Napendwa sana ile tasi jai
ona.
Na wenye wivu munaiza jinyonga. Mana simuachi leo wala kesho.
My G baby, my G baby, my G baby, my G, my G baby.